K-Sleen. This is DJ K-Sleen. DJ K-Sleen on Facebook and Instagram.
But the music we making it touch your soul.
Le operazioni de operazioni cosa I'm super si stress.
La bebe dana.
Operazioni cosa I'm super si stress. Come ready DJ Bassi un pen. Na jewelry diva la fare spend. Adana ni mita Mr. Bad Game. Game Bassi pale Instagram babe. Bena benda sign is on my
You got the accelerator, speedometer, accelerator, speedometer, accelerator, speedometer.
Banana, 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 banana. Mina yo bati na banana. Apo nyuma na sibika mna banana.
DJ K-Sleen.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda japo venye
Drinks na my yanks,
DJ K-Sleen.
This
is DJ K-Sleen. DJ K-Sleen on Facebook and Instagram.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Ingina ni agoro, alafa kuwe solo Kwanza kiwa momo, buda na mchongo Macha zako ndogo chongo Na mimboko mbaka usoko Tema kiwa kampwa na stone proper Alafa kiwa vatua na dondosa Pale downtown na na dondosa pale down kudondosa
Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire ni dangerous miudai miudai Miupenda na penda fanya na feel kama veteran Miudai, miudai, miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Niko kidali yo shamba na tunamboka Leche jaza kwa chupa ya Johnny Walker Nini taki ya mayengu na rieng na zituna kama chengi Kunyanda upigwa mboka Kukumanga kwa tuzangu za mboka Kuna panya supa kata kula nyoka Wakichaka kitanda liko na sofa Chapa chapa kichapa na chia
broma Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda na penda Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda Figa fire ni dangerous miudai miudai miupenda na penda Fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda Miupenda na penda
Pambulu, luku, washa kindukulu Luku, washa kindukulu Gam kipijani ni kupige mavipopo Pwale Instagram gachatisha na kimboto Venyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, malokol Siko kwa mosho, orosho Madiva zime bundi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Vurugu kukaba kwa kila
mauru Mwanga venyo mejibeba nga miudai, miudai, miupenda Na penda chako venye uicheza nga miudai, miudai, miupenda
You got the keys to my cheek. This is because and I'm rumble in stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajiduna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me or you're so funny Cause I've heard it all before I've heard it all before Baby this, baby that
Beep, beep, that you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi ni mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawewe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 accelerator. Speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, lete shangwe, mwenye wana stamina kahiwa chache, kama imeni nice rabwe, ana waste time aparare, kama mawe, eh, a trailer load, girls in the house, we rombosa, we dondosa, fa easy key bouncer, easy trousers in a shuka style, ya madansa, mina wa angusha to design, ya mama, accelerator.
Hitman thing, Batman thing, Batman thing, Hitman thing, Hitman thing. Wa baby, skillo. Wa baby, wa skia. 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 Wa baby, suji baby. Demi yangu anadaitu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadayo. Toto wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai. Wa baby, skillo. Wa baby, wa skia. 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 That girl, she a bird and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, girl umeni roga. Ume stand kama tatutuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wanachoka, wanabaki wakislim wakikonda. Wasikia tu ma ouch to be donda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Toka tao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how, na wabeba hadi how. Now now, juu juu kakarao. Beba, ndo tuwashe angalau. Nina heshma, so sipendi madalao. Yeye na yeye, hadi tutoe njeve. Toza bila belt, tumebeba mizigo kama mama wakikomba. Wow, I swear nikimcheki mina melt na. Ako awea leo siku nitatesa. No fear juu, nimejibeba masidis kama DJ. No sweat, usiku bila vest, no dress. Game pole pole kama chess. Na after that, nda kubeba kila place. Queen na crown, wendo empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest, kwako nisha invest.
Skilo,
bola 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 bola.
She is Baga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady check irada. Dem haga zimeiva jicho nyanya, nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady check irada.
Check irada, check irada. Ni life nimeshika, mistari natapika. Subuwa subuwa ebu shika iyo speaker. Hakuna mabarojo ni marika. Vile nimeshika mesi DJ Arika. Siki to form them akivuta shisha. Amen imebaki kuchachisha. Shika kiti chora sabato wa form. Haga zimeiva ziko red hot. Wamekuja na mini, wengine mabikini. Mafisi tuko rada kwa ni form iko nini? Kwa ni form iko nini? Kwa ni form iko nini? Mindo player wa FC Porto. Nileta beef kama kali na auto. Nampa inakuwa moto. Ini mali safi hatuchezi na watoto.
Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Rada gun, ay, rada gun. Rada gun, dem ameiva brother. Cheki looks ameiva na kapamba. She so fine, mimi na mfuata. Toto adijo lai amefura nyuma. Follow insta, IG. Na mini one day she be my queen. Hata kama blue ticks ni medishi. I believe one day that she be my queen. Tua form ni kuchapiza imenti. Kesha all night hakuna kubleki. Panua gu cheki cheki steady. Nazi cheki look look they never messy. Kwenye room new position. Chora saba na kugusa una. Siku sita hii chuma inakutu. Ruka kwenye bed na kusuna hiki kuku. Dem haga zimeiva jicho nyanya. Nime sweat niko high na kijaba. Kilo sita zime steady cheki rada. Dem haga zimeiva jicho nyanya.
Lean.
Piga bila huruma. Miracle baby zime nice na chachisha. Na shika jaba tuto zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlole. Shalkido ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kanidem ana spin na mayeng.
Ha, na mayeng.
Kakioma na shikisha na mayeng.
Kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita. Pewa tozi kunais tuenda dance flow. Najuka dupa umefunga nipe dhudha yo. Kisi nganga choka chini hiki kiangu kimese. Nipe sita mbili mbili mwamye nyesi nikupe. Ukimbleki naanza kukukuza unaple. Na kudema dema nikushike filthy wa high. Chalkido kwenye mic nazitema kwenye flow. Niwa bamba mnipe nduru niwa show niki flow.
Niwa show niki flow. Niwa show niki flow.
Wamlambe,
wamnyonye.
Wamlambe,
wamnyonye.
Yeah.
Ha, bora yeah.
wa kafara. Masilva new hit wa mlambe. Masilva new hit wa mnyonye. Ukianika na anua wa mlambe. Ukianika na anua wa mnyonye. Masilva. Ukianika na anua wa mnyonye.
Wa mlambe.
Wa mnyonye.
Wa mlambe.
Wa mnyonye.
Wa mlole. Lexi Young, you spin na maya. Kiyoma na shikisha na maye.
Ha, na maye.
Zikishika ana drive na maye.
Ha, na maye.
Drinks na maye. Drinks na maye. Quick, come on. Tini kona drinks na maye. Drinks na maye. Quick, come on. Sito kona drinks na maye. Drinks na maye. Quick, come on. Sito kona drinks na maye. Drinks na maye. Quick, come on. Tini for idea. Kuna kiroro. Welcome to Tene for a hideo, gone it or not. Welcome. Wanna drinks na madem. I want to slide to Kamadiem. Took it after Marish Kama game. Gonna turn a dana bebe uko game, yeah. Niko game in the in a bigger poster in the Missy Kama head thinks it a change position. But pardon a ko bang. Yeah, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks. Welcome. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks. We come on to. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem. We come on. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem. We come on to.
Sini furahide na kuna daige. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mumafisi wako krom. Mbogili gimbo nyose. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kana pika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bend, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makala kirombo sani na chesta lafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks. We come on. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come on too. Sito kona drinks na my dem. Drinks na my dem, we come on. Sit up on a drinks na madem, drinks na madem, quick come on too.
Sit up here zile ndoro, zile ziufanya mini go hadi moro. Zile ziufanya tunakosa mamoro. Sleep morale, I'm show sidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo, kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juu hii bunde, imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapa na gedongo. Hii bastola imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapa na gedongo. Bada manado.
Nina eo bas tuna bakana. Apo nyuma na sibika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madikwala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya na poteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Kando tapo machapo mbake toe toto. Pigo finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San big wara lofta paka na joto.
Banana, nina eo bas tunabakana. Apo nyuma na sidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Sandana, kani mlena inabidia weke lawama. Toka tikiche kimbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti naikulala. Andawota na kwamia shaitangaza. Na kwamia shaitangaza. Mina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Niko ready imestedi nani.
Banana, nina eo basi tunabakana. Apo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda, si upandana.
Watemeti yako lead bila kupata wafis. Kwanza cheza story za matapa tapa nani ya buu. Kwanza kumdandia tamdandia mpaka kesha. Tinguna na daisha mpoko bigi kamepewa. Dona na dadi andai ura ura don don. Dona na changi angwai uya uya don don. Lapo na kazi angwai uya uya don don.
Banana, nilayo bas kuna bakana. Hapo nyuma na sipika mna pangana. Bana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi demi si upangana.
Goji anwa domo basi choka kitu uneza chizi nkupeleke ya rikile shigi shigi de out of 10 kula 10 mwenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape hapa mjasi ndi uban kastima mana fwana mzupa kame kosa biga danki tupa wantu wa shaji kwa yani ya mana galis kiuko mbastika shai lamba lulu mdamba lulu mdamba lulu mdamba lulu shai lamba lulu mdamba lulu mdamba lulu mdamba lulu shai lamba lulu mdamba lulu mdamba Lolo lamba, lo shai lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo lamba, lolo.
Pika goti eh, panwa domo basi eh. Towe lolo neza chizu pike nduru wa dikile. Shika toto futi nama ki inama mina bend. Kibaki tanda sani pina spama dikide. Diki dikide, out of 10 kula 10. Penda venye unakaza nika unangoja bet. Mambo ya selfie jo apana katenje kabambe. Kudi waki anza dance katenje katembe.
Aloska nyaki bez bana jushan maliza. Stima zima mzingo umeze jo kwa kiza. Nipe nari chimni zaidi ya Wiz Khalifa. Jeni ya mtu mbili staki ya geni kabisa. Hapa mjasi ni uban kastima. Bana fwata mtupa kame kosa piga. Danki tupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galis ki ugo mbastika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu.
Swat na matire mkuja kuwasha tire na tuna ajinari tunafaku na bibari kusafi mama dem kutua dare dare swat na matire wanatuja ujinari kuminya makuminare shunja tundi yo namba nipate bedu mnawanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada kula njugo ngeza mbuvu na upewe rumu upige nuru mbaka uite tuu china mungu na mtu kutua kuna kutu wapewe mutu apige miti baka viti ya skie fit
apige miti baka viti ya skie fit.
Mina kuja dara, mina look alike. Every day na buza bana, mina king alike. Take me $10 bana, mina six man die. Fala nigga beach masai. Mina king waraga bana, utani pata biz. Mina pita lava bana, utani handless. Kuja na madrugs, photo na malimo band. Every day na call, super to a panty band.
Piga goji ama domo basi Choka geto neza cheese, kupeleke ya rikile. Shiki shiki out of 10, kula 10. Mwenye chuki na wembe, jose dia counter wa pay. Shai
Don't go, I'm putain. Kata soma namba, I'm futain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya ni nabaki, I'm zubain.
Ase tonight, we are dunda.
Undain.
Ase magial, we are dunda.
Undain.
Ase tonight.
Tonight, we are dundain.
Today.
Undain.
Ase tonight, we are dunda.
Undain.
Ase magial, we are dunda.
Undain.
Ase tonight.
Tonight, we are dundain.
Oh yeah.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na cup easy. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshow na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't do you. You can take my friend who nye madu. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunwa in carpeti. Tonight I'm baby new kaki beti. This la lazima lizai mi bana.
Ase tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase magialu ya dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Dunda eh.
Ase tonight we are dunda.
Dunda eh.
Ase magialu ya dunda.
Dunda eh.
Ase tonight.
Night we are dunda eh.
Oh yeah.
Tonight we dunda. Dunda eh.
Kanya mama we dunda.
Dunda eh.
Night we are dunda.
Dunda eh.
Ase tonight we are dunda.
Night we are dunda eh.
See we kunwa and enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick up
bite. Glossy my whiskey na piga piga light. Na vile kuna go, everything is alright, huh?
Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Biggy bam bam sinifiti. Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Biggy bam biggy bam bam sinifiti.
Kweli ukiulizo unasema pana ti Niki, mevuto unasema pana. Maybe pengine kweli mori mnajuana si. Kuna watu wakajua mneza kwa sana I, mekubalika weki, bado mchana. Tikikush kipas, kwanza kitam karasa. Komeso ya joe, mutasikia ni koko France. Unachoko smart, inu medunga maklaks. Uneza vapans, noka mbiyo ruka pans. Ati, kimenishika, kimenishika, kimenishika. Kolo kolo kuyanyo, kimenishika, kimenishika.
Boy child, boy child, that tunaumia. Boy child, that tunalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Tunajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, pana chilia. Tunajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume katende mwenye unatakanga, yeah.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but yeah.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but yeah.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but yeah.
They want a million dollar,
boy child,
they want a million dollar,
boy child,
yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naza katumiza roho.
Yeah,
can you miss a room? Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule demoneza katumiza roho. Yeah, can you miss a room?
Boy child, oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na masle queen hi-fi yo. Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na ata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kuishi life iti sana. But life yako imeja tu malana. Kila kitu nafanyanga ina maswara. Joki njeri sheri kesho kona sara. Nasikiadi umekunja mama sara. Unajenga do lakini unenda sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want a million dollar,
yes.
They want a million dollar,
but yeah. Billy hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but Billy hustler.
They want a million dollar, they want a million dollar,
but Billy hustler.
They want a million dollar.
Don't want a million dollar. Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule dem anaweza katumiza roho. Yeah, can you miss a roho? Boy child, yeah, yeah. Hakuna yule dem anaweza katumiza roho. Yeah, can you miss a roho?
Oh boy child, oh boy child, oh boy child, oh boy child, boy child.
DJ K-Sleep.
Hey, like what is it? Skiza bwana nakwambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are please repeat, you are deleted it. Studi boy cancel at the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Nimakoma na sufuri.
Mabahasha no no nikiona deal.
Mamboga na michupigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo. Mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Kama ni baya baya, kamu wababa hapa kuna kugwaya. Palewe sona haya, surazime wabwaya, wanaona vibaya.
Tukipulizia njani, akili zinga tutu matumajani. Tunawaacha tutu tafarani. Oh, oh, oh. Tukipulizia njani, akili zinga tutu matumajani. Wanapigwa na pumpu wazi ona, ona. Mapigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
Yo, ujanipata base nikichana mairungi. Napenda kila mtu, mababi na magwangi. Kanso tumewashika, Mombasa di Bungoma. Baby ukingia stage, wana Bungoma. Mtoto wa Hadija, nakupa kitu freshi. Sichana wa Kiswazi, anakata visexy. Wanauliza lini, the kanso tutanguka. Tuko wapa na mpigo, baka si tutambufa.
Mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. Mapigo na na na. Mapigo.
I'm the kind of man who don't give a damn. When it come to the bed, me a stamina man. When it come to the money, me I make it plenty. Marashi ni Gucci na nguo ni Fendi. Bumaye kikeni bumaye. God have mercy, hater dem a say. Bad man come with another bad boy. It's the cancel together with Sudi boy.
Mapigo na mwendo, mapigo na na na. Mapigo, mapigo na mwendo. 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 Mapigo.
Nikizima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari. Nikizima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari. Nikizima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari. Nikizima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini babla. Pige mungu kwa nini ni hola gala dance. Shike meza shike unanga yani double chance. Mamindo fisika unarada kuna kutu. You can't bang.
New position. Yalla new position. New position. Yalla new position. Nike zima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari.
Rada rada negane tuingie ndani. Juu misibane minajua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushutu kulia wanajora namba saba. Wana chora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wadi ten ten ten. Yo Katika Dondosa Natigyal Rombosa Rombosa Kila mutu Rombosa. Hey!
Nekizima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari. Nekizima washa buda chesa na nari yati eh, buda chesa na nari. Yala new position,
new position, girl, a new position, new position, girl, a new position, new position, new position, new position.
Yo kifuniko toshe chupa, katika kalija ina mfupa, baka rangi toa kutu hituma, mezi waikus nimejipinchuma, nika spread this take a karuma, mezi waikus nimejipinchuma.
Mlango inabishi wana watchman, juu 1 hour unawika tutusha, ushaiguswa usikie tukunyora, ushaiguswa usikie tukuoga, bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada, nipe
new position, new position, new position, girl, a new position, new position, new position, new position, girl, a new position, new position, new position, new position, girl, a new position, girl, a new position, new position, new position, girl, a new position, girl, a
DJ K-Sleen.